ya mime kweja mise yanka Membu mi huwa bomfia Adye ni bentu mianye Nyama huwa dieti mianye Erade Wayama na promesu Amina doko mipa misemua Webie ishi rapunue imepie Senye nyami yanka mewu Everybody let's go
Dow, 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 I said, my cool memo.